Medawasi, Unabarama Neville, Unyankupon in Shroud, Unabarama Neville, Medawasi Bebre, Mimamwachi, Menamphonom, a Yakwenya, Sir Yawaha, I was sorry for you have you and obey. Sir, your best summer ready, a war, a seminal, a camu, Naya bomb, pie, ama ayarefo, a yammy and his supper, Edema a day. Na me who dreaming, a brabby bell moon. Unyabera may be a bamin chain a becase. Mempesa maye etise okwateni noa na omfata na unya sano. E unyaberma right. Be bompaye eman na erade asana ya de kra. Na oba min chia osu ebe chia min sem eno ka se se opese oda erade ase se wanya ayarisa na opese ostane ba na obeda ase nyina afri ho ne ne ho ayane din ye pa ye ni so e de masa adanse ahodo no na Charlie woni oni abema Jeffries se mopea mumra soro ha na mometena akonwa a ewo ha iso ma munyina akwa abaso nko enti ensese mugina ho oni abema no a owo ho no ani oni abema Wood mumra soro ha wo ye ba bi kakra ewo ha akonwa kakra bi wo ha enti ensese mugina ho megidi se ba bi kakra wo ha e na ani ebetumi ama mu akwa aba se mo be fasa ebia yi ye ye ni je se megidi se wo ka se ebri bi eye manije se woka kire mi se onyankopo nchira onyabarma medawasi medawasi eye mi enije se woka kire mi se momayenko ewurade fie eno ni o kristo ni akwanya ene nanije se obekọ ewurade fie me hwe aha nyina no mihunu me namfo no bebre ewo ha anopei eye manije pa ewo ye hu eye mi enije se mahunu onyabarma ene onyaba dutch ewo ha Ofri Ohio, mihunu onyabarama ene onyaba Armstrong ewo akyire ho ekwantentene ofri Ohio onyankopo enhyira mu nyina nso na oh mehwe aha nyina no wuhunu bebre ebe den se obenya wo nyina edin onyaba Hoover eyenye nije se wo ha anopei ofri Kentucky efom ho ene Charlie ene Nelly onyabarama Jeffries ene nabusua ene bebre wo ha Ah, won't free crew him. Enti, ye share a breaker sibi quine. Ewo, a radimu, and obey. Ye share unyankopon quine, se obeshia yen. Ewo, a quine biso, a shrayen cra, na wamayen, a norma, ye hia. Na, said ye, mihunu ahano, se mekasa mabubo, minam for no ma, wo hanging a dunya, mefa, an opey na mabubo, a fufrupi. Ema minya, a tinka papa, se masani, aba, a sorry, na mabihunu, any pain na, na yeshia, a dien, and a beye, se ya call or so a himemua, na yeshia, ewo ho. Ede masa da pin breakers sieno da enkabomu ayonko fano ewo onyankopon ahinwa no ho ene enhyira no a ye nyina ani ekuhu no ye eho wobeye yen se ono nseso ene ni suban so na ne honhom abaye nso na ya sori na ya som no da nyina aye mreda Dine ho se bibia ni wa obetumi adwene ho a obepese obeye nanso eto ebribia na wabre ne ye ho chali misusu se woni me akọ empro ahayo asne bibia ra ye pese ye ye e wo sa kwan no so nanso woni ya na wabre ne ye ho na mepese me nante etwa kwan tenten mekọ emepo enumu na me nante twa kwan tenten nanso e ya na mabre eto da bia Na opese oye biribi foforo na mepese mekaka eto da bia na metinka se mabre na mahojo na mintumi nyehwe mehuri atena mekamu na mapue na masositia hankramu na me nam kwan no so na metojum eye me anije se mitumi kase meye wo mu baako anase biribi se me so sa hankranu mu na metojum na me de me nan epempem ho na me tiam na eye bre kakra achi no me bre na masani abafie na ma firi bibi foforo ase na emom se ye ba se ye sorry onyankopon e wo sa ahenie foforo no mu a ebre biare ma ho eno a ne se ye be ye enhyira bre bia akoso akoso a nanso se etie no ye be sakira sa bre no ye nye se de ye tie sese ye be ye sononko abodi esununko esne se de ye tie sa bre enti ye ani age na me dwene menim se ebia me ye ya me kan ye ya anasa manka onyabama chali ebre bia abesene no na mene no wo Kentucky ene wo kan se onyabama Branham wo dwene se wo emfinhia apema henie mu no woni me ebeye impro ahayo e kan se me hwene sa chali o kan se eye ye pesapa me kan se wo wo dwene se ye beye sa se ye ko emfinhia apema henie no mu a me kan se da bi wurin kun bibia wo mfinhia apem ahenie no mu o kan se eye na ye pesa me kan se chali edien se metumi ama wate ase se ebre bi na wo ye prekwa e na wa ba ebre bi a eso sene sa abeye nipa onipa wo be pese wo be ko wo be pese wo be sane akwa wachi na waji wani se preku o kan se da bi me kan se wahu wo be so asene preku se se de uyo onipa won pese wo be ye preku da bio me kan se afei ye no ahodo sa abeye empimdu na sa na obeye se wo sakira wo efri ha ekode wo beye no mu a won pe se wo beye onipa bio da eno eye no kre ebeye biribi suno nko sa adwene no ema mani gi yie ebra menim se da bi de beforo akosoro eye afei se eye urade pa Osiada ebi hoye a ebeye de efa afi mebeko mepue akọ Wyoming mene madam fo pa bi ana se yebepue akọ Idaho mene madam fo pa unabarma mina Agenbright unabarma Clyde Sunmore Christian businessman for na wotwe a edi ho no na wotwe na edi ho no eye sese de etoso enson mewo Dallas Texas ewo Voice of Healing enhye mu ase na da etoso enson anadwo ena mekasa na afi masani machi na mako Idaho mini unaberma Agenbright any Christian businessman for no na ebia menya anadwo baako ewo Minneapolis ansana ya friho na afi Christian businessman for anopa didi eye erade pa osiada edi ho no anopa pepese Mr. Neba asori fie ha bio na se obema eho kwan a na eye urade pa na mepese mekasa fa asemtue yi ho ekinhia emframa no a ewo emframa mu se eye urade pa ayese adam akoma so na awotwe ni nyina na adano anopa no entempara ebe anopa no nan nyane e na menya adwene sa edano ewo Calvary na mepese mekasa fa ho anope sa dano ewo Calvary na afi sa akinkani moma ayemue ewo ye ntwero kronkron mu ewo tresem no mu enko ohotini Matthew asempa no eti adunu enson na yebefri ase ewo nyimu adunu enson na yakan sa tresem yi ni fa bi na yenya yenyina so afi yebefri ase ehwa na asemka no achi no afi yebebom paye ama ayarefo na o efri ebra edi achire ewo ha no me de esan de ada na me de atoto mesom adwuma foforo no ho nya adansidi ebebre efri nhyiamu no mu esene de na manya ewo ebiara mu efri bretenten biribi wo ho efa se esese woni enipa ni hia emfa ho eni nyankoma dodo a wayi akyere nanso hwe esese ayaresa ejina enipa kro gidie so afi se enipa kro no ewo gidie na wohunu te se honkonkon no ekọ atiefuo no so na oka se bibi yenom akoso na se within the se ene se na ufri bia ese na bibi ye ena waye na ebeye ekwan yi so na hweni nyina se ekoso sa kwan no so empo nipa kro no a ote ho no se ohwe soro na oka se eye onyankopon mejima yaresa nanso se anka eno nipakro ekase fa ensa gumi so na bo mpaye ye mami se de menya ayaresa nanso sa kwan no so ena wakirekire yen ewa America ha ena enti yagi sa adi na nukureni eno eye tresem nanso sese yehunu ewo abibrem ene emiaye foforo wo de mabiribiti sa enko so atiefo no nyina etene wo mu ebre kronuamu, eji wan ayaresa, efise wan chilechile wan fi, uhu, wan chilechile wan ayaresa mpu. Na afi, se wuhunu saa, unimse unyankupo mbi waha o tiasye, na se o tiasya, oye ono oye kunini na ono osaya die na eneno ifise watu nyina so no dada papem no se oye yare safo na osa nipa nipa no nyina ya die afi se wohunu na ni mpa se eye juma e wona safo mu a afi woka se eno ane ehia nanso kwakirekire yen se wode nsa egu ayare fo so ene no ma te saa enunti ena enye juma yie ewa America. Afi monkai besiada no pa edisuo no se eye awurade pa onyabrama nevel ebe bo no dawuru sa na ono ichinhia mframa ewo mframa mu afi na me mamu ebre kakra e de abue motresem no mu akọ matio eti adionu nson mo maye mfri asenkin kan ewo yimu adionu nson ewo ohutini matio asempa afi mo maye nti akinkan ni yi na amrado no asrafo edi Yesu ekọ amrado aban mu ho na woma asrafo kuo no enyina abishia nanim na oyi na taade e na wode akatako mu kokoo bi egu ni so na ebra wode enkase enwuno abotire no wode sheniti e na wode demre ehye ne ensem e na wobu nkotodwe nanim egoro ne ho kase Juda fo hene mo na woto ntasuo egu ni so eji de mire no na wode pae na pampam na wowie ne ho agrodie no woyi akatako mu no efre ni so na wode ono anataade ehye no na wode no ko se woko bono asenue mu na worry free adie no wo hunu kere ni ni bere mabi awo fere no Simon ono ene wo share no e ma no so a na senua no
and when they were gone up
na gabra wo koye ekodru ba bia wo fere ho Golgotha ase ne se nitriso no
they gave him no
en sakika kika ode bonwono aframu se onnom ebra okana no no wampese onnom na wobono asenua mu no na woche ne ntade na wotwe ntuntu se die odifo no kaaye no ebeba mu woche me ntuma mu fa amataade so e na wobo ntuntu na wotnatna ase ho ewen no na wode fa natifi na fodi se mo a patre se Yesu Juda fo hene no ni afi na adutwa fo mie no wo ho a obo wo na senua mu eka ne ho obaako ewo nifa e na obaako ewo benkum na wonga wo twa mu no ekeka abususem etia no ewo su wonti na wo ka se wa udiri asore dan na wode na nsa esi je wo ho e se woni onyankopon ba no a firi asemia no ho esi fom sanso ena asofo mpanimfo no egro ne ho woni atrofo no ene mpanimfo no eka se oji ebinom na ontumi enye ne ho se ono ene Israel hene no a manum firi asemia no ho ensi fom na yebeji no adi
ode
ne ho eto onyankopon so manu enyi no sesei se obeji no a ifri se oka se mini onyankopon ba no adutwafo no nso a obo won ene no asenua mu no wode won ano eka adekro no abi afi ifri beye awia dumie no ebre no isum eduru asase nyina aso kosi awia no miensa na ebeye se no miensa no Yesu de ene kese etia mu se eli lama sabachthani ene se menyankopon adenti ena wagya me na wona wogina wono mu bi ebra woteye no eka se oberima yi efre Elia na ntemwa obaako etu mrika na okofa asapo ana odi bo ensakika keke bi mu na odi tia de mire ano e de ma ano enume won a aka no e kan se jai muma yenhwe se Elia ebeba na wa beje no Yesu ebra odi ene kese tia mu bi o no owi na hwe ntoma etwa asoda no mu no eti mienu efri soro e de besi fom na asase wosoe na abotan pai pai abuda buebue na nipa kronkron wa wawuwo no amu bebre enyane nyane na wofiri aboda mu ni nyane akire no na wokokro kronkron no mu ekoyi won ho adi ekyere kyere nipa bebre afi ebra asrafo hasopeni ene wa wokane ho ewen yesu no ehunu asase wosoe no ene norma esisi ye no wosropi ekan se ampara onyankopon ba no enie moma yensi yentra sikakra ema empaebo
lord
erade yenim se woni onyankopon na eno yɛkenkane saa asɛm kronkron a ɛho tie yi akyire no yɛkɔ so a hunu sɛ wosu ɛnsakyerɛɛ woyɛ onyankopɔn biribiaa na ɛkɔyɛɛ sɛ asɛ na yesu ɛnya ɛmmoa biara sɛ atirimuɔden ɛnsa ɛna asɔ ne mu ɛna atwitwa ne mu asinasini ɛna watete ntasuo agu ne so ɛna wagoro ne ho ɛna ɔsɛne asɛnnua so mmogya etu no owuo na ɛkɔyɛɛ sɛ na mmoa biara ɛnni hɔ baabiara kosii sɛ ɔteaa mu ɔno a me nyankopɔn me nyankopɔn adɛn nti ɛna wagya me nanso woyɛ biribi ɛwɔ berɛ a obiara ɛntumi ɛnyɛ hwee wɔde ama yɛn sɛ yɛnhunu Awurade sɛ sɛ yɛwɔ asuo bi a yɛntumi ntwa a sɛ yɛwɔ mmepɔ bi a yɛntumi mmɔ nwura mu a onyankopɔn abene sɛ ɔyɛ nnoɔma a afoforɔ ntumi nyɛ woyɛ nimdifoɔ ɛwɔ adwuma no mu ɛfiri sɛ na wo nimdeɛ nti ɛde ma saa da no ɛwɔ Calvary wo sɛ woyɛ onyankopɔn ɔbaako a woyɛ daapem na wonim sɛ ɛsɛ sɛ saa dɔn yi ɛba nanso ɛberɛ a ɛbaa mu no afei wokyerɛɛ sɛ woyɛ onyankopɔn wokyerɛɛ nea ɔyɛ panin na wowosoo asase na ahotefoɔ a na wawuwu ɛwɔ dɔteɛ mu apuepue woma owia yɛ tum wɔ anadwo sɛdeɛ anadwo som teɛ ɛde kyerɛɛ sɛ woni onyankopɔn nanso ɛkɔyɛɛ sɛ woyɛ kom kyɛree dodo moma yɛn ɛfiri yei mu ɛnsi saa gyinayei sɛ mmerɛ tenten a yɛnnante wɔ honhom mu yi a onyankopɔn ɛnsa ɛna ɛdi yɛanim yi ɛmfa ho ne deɛ asɛ ɛnyɛ ɛnso Calvary ɛsi yɛanim onyankopɔn bɛkasa ɛwɔ dɔn a ɛyɛ mu ɛwɔ berɛ a ɛyɛ mu afei agya nyankopɔn yɛbisa bɔnefakyɛ afiri yɛn bɔne ɛne yɛn mfomsoɔ ho yɛbisa sɛ wo honhom ɛbɛdi yɛn kan di yɛn kan sɛdeɛ aburuburo ɛdi adwamaa no kan no moma yɛn yɛ sitie ɛma deɛ ɛbɛto yɛn biara na yɛnim yei sɛ onyankopɔn ɛyɛ adeɛ nyinaa yie na ɔnim sɛ ne nyinaa ɛbɛyɛ yie ka yɛn ho ɛnɛ ɛwɔ ɔsom yi mu ɛbɔ mpayɛ sɛ wobɛgye wɔn a wɔwɔ tebea a wɔgye wɔn a ɛyɛ yie mu na wɔrehwehwɛ nkwagyeɛ padaa nkwa hyɛ saafoɔ no ma wɔn a wɔrehwehwɛ saa yɛbɔ mpayɛ sɛ wobɛsa wɔn a wɔyare na amanneɛ bi da wɔn soɔ a waba na wɔrehwehwɛ ayaresa na yɛbɛyi wayɛ ama saa yɛbisa yei ɛwɔ wo ba yɛn agye nkwa yesu kristo din mu amen afei anɔpa yi asɛm kan no mu no yɛpɛ sɛ yɛtwe mo adwene ɛsi asɛm ti a mayi
se mekasa afirimu
sadano ewo calvary ase ebeye ti se eni ebre no nko esese ankaye eye ifiada papa bre esese ye kai calvary debia
and we've heard so much about it read so
na,
much about it
ya tibebre ena afa ho ya kenkan bebre ena afa ho asempa kanfo bebre ena aka sa afa ho efri brem fiti ase ajontofo atonom afa ho efri emresantene adifo ehye ho nkom emfinhia empem enai ansana ebam na enedai adifo no hwe akire ebra ebam eye eda ehu hia se eye ena ehu hia yie no mu baako ewo ena no nyina onyankopon ema no ba asase so na se ehu hia sa ema enipa nyina Calvary medwene se eye mayen se ye koyen na chi na ye hwehwemu ehunu de ekyre emayen efri se mewo arehwemu se wo sa don a aka ekyre yi a yetimu yi ye hwehwe biribia ye nim se ehunhia ewo onyankopon mu na biribia ye betumi ehunu no ye wo ha se ye besua ho ade ehunu de eye yen de a ene de onyankopon aya mayen na ye hunu de wahyebo se obeye amayen na eno ene de ntia ye ba sori eno nti ena osempakani no eka asem eno nti ena osuade na odwene ho ewo twresem mu na ohwehwe enkanyan ifi se oye oman akoa ema onyankopon enkrofo na obo modern se obehwehwe biribia ebe a onyankopon ebe pese obeka akse ne nkrofo biribia ebe boa won ebia ebetumi aye afobuo ewo won bone ho nanso ebeye emwa ama won nso se wobetumi agya won bone na wasori asum ewurade na esese asofo ehwehwe sa enoma yinom na sada ya ehu hia sei na akese no mu ba kun muma yenhwe enoma afoforo miensa sada no ekyere yen betumi afa o happy nanso anope na yi ahodo miensa ehu hia ye pese yehwe ye mreka kra edi hoyi said the calvary ekyere yen na me bom pa yese enu bebu de bonyeni biara owo hafo bema ohutini biara akoni kotodwanim enu bema oyare oyarefo biara amani gidie so akire onyankopon na wako ewo ayare samu de bonyeni biara anya nkwadie akirisamfo bia asane nachi na nani awu ne ho na ohutini biara ani age na wasomu fufuro ene ene da so foforo ade kesea ba ko a ye biribia ehu hia na Calvary ekyreyen ene ewiase eye ewie bone asem bisa no prekopekura
man was found guilty of sin
wo bu enipa fo ewo bone ho
ana
bone ho asotun no nso na onipa bia entumi entia na asotwe no soa kosi se na obiara ni ho a obetumi atua asotwe no soka gidi no kura mu se onyankopon eno ohyehye no saa kwan ne so se asotwe no be soa se onipa bia entumi entia se de obetumi aye ono a
Now the penalty of sin
na bone ho asotwe no eye owuo ena wo wo ye nyina e wo bone mu wo wo ye amumuye mu ena ye ba wiase ebedi atro ne santi na ye mu bia ni wa ofata ana se wantumi anya obia wa asase so a na ofata ena bone amfri ase e wa asase so Bonnie Ephrasia, I was soro.
Lucifer,
bon samono. Na, oh yeah, a body, what bunu for? And I'm the city, wanyinti. And sana, obeshi, asase so. Bɔne afiri aseɛ ɛwɔ soro. Baabi a Onyankopɔn de abɔfoɔ ɛne deɛ ɛkeka ho no ɛtoo anyinasoɔ korɔ no ara ɔde nnipa toeɛ no. Nimdeɛ dua no, ɛnkwa dua ne nimdeɛ dua no, baabi a onipa ɛbɛtumi ayi deɛ ɔpɛ. Na Lucifer nso wɔmaa ne dii kan sɛ ɔnyi bi. Na ɔpɛ biribi a ɛyɛ sene deɛ na Onyankopɔn ɛwɔ. Ɛno ɛna ɛmaa ɔhaw no ɛfiri aseɛ. Na ahiadeɛ bi ɛwɔ hɔ ɛde maa bɔne. Na ahiadeɛ no ɛyɛ owuo. Na owuo ɛne asotwe no. Na ɛno yɛ yɛbɛtumi ahwehwɛ mu. Akɔ akyiri, ɛfiri sɛ menye nni sɛ owuo yɛ baako na ɛwɔ hɔ. Ɛnkwa baako na ɛwɔ hɔ. Na megye di sɛ onipa a ɔwɔ daa nkwa no ntumi nwu da. Na megye di sɛ saa ɔkra a ɔyɛ bɔne no ase bɛhye koraa. Ɛfiri sɛ twerɛkronkron no ka sɛ ɔkra a ɔyɛ bɔne no. Wuo ɛna ɔbɛwuo. Ɛnyɛ onipa no. Ɔkra a ɔyɛ bɔne no. Enti ɛsɛ sɛ Satan ɔwu na wɔsɛe no koraa. Sɛnea me ne nkurɔfoɔ a wɔka sɛ Satan bɛnya nkwa no ɛnyɛ adwene. Ɔyɛ bɔne na ɔno ɛna ɔfiri bɔne ase. Na ne kra ɛyɛ bɔne. Na na ɔyɛ honhom. Saa honhom no, wɔbɛsɛe no koraa a ɛnka ne hwee. Na ɛbrɛ a bɔne ɛbɛhwe asase so no, ɛwɔ mfitiaseɛ no, ɛte sɛ ntoma tuntum a ɛfiri soro ahwe fam. Ɛdwodwo asase koraa. Ɛde abɔdeɛ nyinaa ɛwɔ asase so ɛne Onyankopɔn abɔdeɛ nyinaa ɛkɔ nkoasom mu. Onipa ɛkɔ owuo nkoasom mu. Yadeɛ, ɔhaw, awerɛhoɔ, abɔdeɛ nyinaa ɛhwe ase. Bɔne ɛbɛyɛ aduro bi a ɛdwodwo asase koraa. Ɛna wɔde yɛn ɛbɛtena ase ɛwɔ ha. Yɛnni anidasoɔ. Ɛfiri sɛ abɔdeɛ nyinaa ɛwɔ asase so bɛhyɛɛ aseɛ. Na obiara wɔwoo no asase so ɛbɛhyɛɛ aseɛ. Enti na ɛsɛ sɛ ɛfiri baabi a na bɔne ani hɔ. Na ɛntumi mfiri asase so. Na yɛn mu bi ntumi ɛnyi ɔfoforɔ. Na ɛsɛ sɛ ɛfiri ɔfoforɔ hɔ ɛba. Ɛno nti, ɛberɛ a onipa hunu sɛ, ɔne ne Nyankopɔn ntam ate no, ɔbɛyɛɛ ɔsesabɔni, wosuu pii, wotwa adwo, wɔyɛ adwuma brɛe, wɔkyinkyinii ɛwɔ mmepɔ so ne asase so, ɛhwehwɛ kuro a ne sifoɔ ne ne yafoɔ yɛ Onyankopɔn. Ɛfiri sɛ, na onim sɛ, sɛ ɔsane ba Onyankopɔn anim a, obetumi no ɛne no akasa. Nanso, na kwan a ɔbɛsane n'akyi ani hɔ. Ɔyerae, na onim kwan a ɔmfa so. Enti opuei, ɛnantenante, ɔba mmɔden sɛ ɔbɛhwehwɛ baabi a obetumi anya kwan asane aba saa beaeɛ hɔ. Biribi ɛwɔ ne mu a ɛka kyerɛ ne sɛ ofiri beaeɛ bi a na ɛwie pɛyɛ. Onipa biara ɛnni saa atiefoɔ a wohu wɔn yi mu anɔpɛ yi. Anaasɛ ɛwɔ atiefoɔ ɛwɔ ahoma so baabi a ɛbɛkɔ ewiase baabiara. Obiara nni ha anaasɛ baabiara a ɔnhwehwɛ saa ɛpɛyɛ no. Wutua woka wie a, wogyere sɛ ɛno ara ne no. Sɛ wutua woka wie a, afei na obi ayare ɛwɔ w'abusua mu. Sɛ yadeɛ no afiri hɔ a, afei na woanya ɛka bebree ɛrebɛtua. Adeɛ a ɛdi kan a wobɛhunu ne sɛ wo tirinwi ɛredane adwono. Na afei wopɛ sɛ wosane yɛ aberanteɛ. na biribi wɔ hɔ ɛberɛ nyinaa daada na ɛfiri saa bɔne asorɔkyee no mu nanso wɔ w'akoma mu no ɛsiane sɛ wohwehwɛ saa no ɛkyerɛ sɛ pɛyɛ bi ɛwɔ baabi baabi biribi wɔ hɔ ɛno nti na ɛmmerɛ pii no ɛnɛ dibɔneyɛni ɛkɔ so aa ɛkyinkyini ɔbaa kumaa hoɔfɛfoɔ bɛtwitwa ne tirinwi ano sɛ ɔbɛgye ne din wakeka n'anim sɛ ne ho bɛyɛ fɛ wahyɛ ntaadeɛ ɛde ayi ne bɔbea akyerɛ ɛfiri sɛ ɛno nko ara ne adeɛ a ɔbɛtumi anya ɔhwehwɛ baabi a ɔbɛbɔ mmɔden anya biribi a ɛbɛsane aba ne hɔ ɛberɛ a ɔbɛtumi ama mmarima abɔ hwerɛma afrɛ no ato wɔn nsa anyam no na wɔne no atwe mpena abarimaa kumaa bi ɛbɛyɛ adekorɔ no a akyerɛ ɔbaa ɔbɛbɔ mmɔden ama ne ho ayɛ fɛ ɛde atwetwe ɔbaa no wɔn a wɔbɔ fipam ɛpɛ sɛ wɔsi wɔn dan kwan bi so sɛdeɛ ɛbɛkyɛn ne yɔnko deɛ kakra ɛyɛ berɛ nyinaa yɛhwehwɛ biribi ɛna biribi kɔ so ɛkɔ asene no kakra ababaawa kumaa bi ɛbɛhunu ababaawa kumaa foforɔ a wagye din ɛsene ɔno ɔyɔnkoɔ bɛhunu efie a ɛyɛ papa ɛsene ne deɛ no ɔbaa bi ɛbɛhunu ɔbaa foforɔ a wasiesie ne ho kwan bi so a ɛyɛ ɛsene ne deɛ no ɛyɛ biribi a ɛwɔ yɛn mu a ɛhwehwɛ biribi na ɛkyerɛ sɛ yɛayera biribi yɛpɛ sɛ yɛhunu saa biribi no a ɛde yɛn bɛba saa ɔmeɛ no mu ɛbɛhyɛ saa ɛkɔm biaeɛ a ɛwɔ hɔ no ɛma nanso ayɛ sɛ yɛntumi ɛnhunu nnipa ɛbɔ ho mmɔden mmerɛ a abɛsene korɔ no wɔtwa adwo ɛwɔ ho wɔtea ɛsui wɔyɛ biribiara a wɔnim sɛ wɔyɛ nanso wɔanhunu ɛwɔ ntwatwɛdɛ ɛwɔ wiase awieeɛ no dakoro bi ɛno ne saa da no ɛwɔ calvary ɔbaako bi ɛwɔ hɔ a ɔfiri animuonyam mu ɛbaeɛ ɔbaako bi a ne din de yesu kristo onyankopɔn ba no nea ɔfiri animuonyam mu ɛbaeɛ no na wɔyɛ calvary ɛno ɛne da a wɔtua ɛka no na wɔsiesie bɔne ho kwan adubɔ no koraa ɛna wɔbue kwan ɛkɔɔ adeɛ yi a ɛho kɔm ɛne sukɔm adi yɛn yi ɛho ɔde ɔmeɛ biaeɛ bi ɛbae onipa biara ɛnni hɔ a wakɔ calvary pɛn na wahunu sɛnea na ɛteɛ a wɔbɛtumi ayɛ sɛdeɛ na ɔteɛ no a biribiara a na wahwehwɛ pɛn anaasɛ na ne kɔn dɔ no ɔnya sɛ ɔduru saa biaeɛ hɔ a na ɛyɛ da titiriw sɛ ɛne adeɛ titiriwo a ɛwosowiase sɛdeɛ ɛnwosow da bra yesu ɛwuiɛ ɛwɔ calvary na ɔtua bɔne ho ka no saa wiase bɔne yi ɛwura esum kabii mu owia aduru sum ɛwɔ awiaberɛ ɛbɔne mu ase ɛwɔ ahopopoɔ mu na abotan wosoe ɛmepɔ paapaeɛ ɛna awufoɔ ɛsɔre firi aboda mu ɛdeɛ ɛna ɛyɛɛyɛ onyankopɔn ɛde n'ani asii ne so ɛwɔ calvary ɔpiraa saa aboa no a wɔfrɛ no satan no koraa afei ɛfiri hɔ no na ne tiri mu ayɛ den paa ɛfiri sɛ ɛde han ɛbrɛ adasama na obiara anim sɛ aboa a wɔapira no no ɛne deɛ ne tiri mu ɔden paa ɔde n'akyi a abu no awia afei wɔbɔɔ satan ɛhwee fam ɛwɔ calvary asase kyerɛe sɛ ɛte saa ɛka kɛseɛ a watua pɛn ɛne ɔbaako a na ɔno nko a ɛna ɔbɛtumi atua no ɛbae ɛbɛyɛɛ no wɔ calvary ɛhɔ ɛna ɔtua ɛka kɛseɛ no ɛno ɛne ɛmu baako na onyankopɔn ɛhwehwɛ saa na onipa biara amfata na onipa biara antumi na onipa biara antumi anyɛ na onyankopɔn bae ɔno a na obeye honam na obetena asase so se nipa ewo nipa apedie mu na wo bonu asenua mu ewo Calvary na eha ebra Satan esusu se onye no ontumi emfa mu ofa Gethsemane ane ensoso biara nipa biara fa mu ofa mu ti se nipa bia nanso otua eka no na eno ana ma asase eye etum na ate se ebra ejuju yawa no ewo prehan mu se dokota ema onipa adura ejuju yawa no a odi kan ema no da ansa na obetumi aye na bra onyankopon ye asafo no prehan no ewiase anya adura ejuju yawo ano brimbrim eka abode enya nwanwa onyankopon a owo honam mu no na owu eye don a na ewiase ahwe kwan ache nanso na dodoo no ennim said ye etie nei dodoo e na wo hwehwe saa enoma yi nom nanso wonhunu ho kwan ogusu a ebo mmoden hwehwe anigye ene wiase nooma ebo mmoden se obehunu won kwan na ebi wo ho na akyerekyere kwan bi e wo ho a ekyere saa eda no sunsum akese pia edi kan na adwama no edi kan aye ni sunsum ene nantwie no ene anyankuku ene nooma nyina nanso antumi antitimu antumi antitesa owuo ensomu no ebra Satan enya ewiase no obotan a onante so ebre bi no edi akone aba ewa asase so no Sophia edere na Lucifer eya adechie ba na onante asase so ebra na eye ojabepo a edere saa abotan kro no a na ajo no bra Yesu ewuye ewo Calvary no epue afri asase mu eka otuae no ani Satan enkwaye no ebubui onyankopon asane de hye onipa nsa ekwan a ede no besane akode na ohwehwe no ho na ensese osu bio obo no ebra obubu Satan na chikase no ewo Calvary no boni achikase eye yade na edi nipa biara owuo awa asase so eba onyankopon animpamu a wanya boni fache hallelujah wodi yen boni acheyen Satan entumi enyiye mfiri nyankopon ho bio waye kwantempon bi wo ho telephone bi ewo so ahoma bi wo ho a ekwa ni mu onyam mu adu bia ebasa ahoma ne so se boni ahye obi ma ene no etoa so ewo mfini mfini obetumi anya boni fache ewo sa boni ne ho enya no nko nemmo watia sa boni no ka oh ensa se wo kasa memfata ani kunye na wontumi nya da emmo oba ko ofata ejina wanan mu wanya fa hudie ensa se wo antwetwede bio ensa se wo ye nipa wo hwehwe anigidia ewa asase so ha efise asutre bi ewa ho a emoja aya no ma wo chefri Emmanuel entini mu ba bia adebaniafo ekoto ensu yire no ase a wo yi won afabu on kekaye enyina
you don't have to be lost there is a highway
ensa se wo yira kwantin pon bi wo ho ene ekwan na wo fra no kronkron kwan ne ane ho ntia emfa so efisa ofa asutire no mu kane na afei wafa kwantin pon no so obubu Satan tumi nyina obue amane hunu kroma afiase pono no ama olipa biara na watu ni mu ewo asase so ewo afiase osuro se owu a die owuo ebeye ama no
He opened those
shell
doors.
Let out the Ama nomum biara fa ahodie. Ensese boni atiti wumu ebio.
You don't have to no longer yield.
Ensese wodi wo ho ama boni ebio. Ensanom tawanom tatatuo edi atro. Wobetumi aye no kwarefo pepe. Na watene na Satan entumi enye ho hwe. Efisa waso ahoma bi mu. And quahoma at to such a war to Tibutainumu. Biara into me and was so and free home, and from Bia into me and was so and free home. Be Pianiho, one ample, and to me and to take, yea, and flow on your coupon dark, and why yes to Christo Moonaho, and no any dear Calvary, etchre. Nipa na owan kwa sumu enya fa hudie. Nipa na anka wa she owo huhu asye entumi nsuro owo piew. O nipa ni kondo kronwa ni sifo ene ni yafo ene o nyankopon. O betumi afa kwa ntimpono so na odine ni atre o suro ahimamu. Efise owo fa hudie. Hallelujah.
He's redeemed.
Wenya ojie. O inhiase obe wante kede biyo. If you say, or can be or what? Would you be who say, eh, beer? Oh, yeah, and I say, won't ye? When Yanko Pon Amaya and Quan, young Bonnie Afriho, would tear a canoe sad dano, our Calvary. Sir, you won't yen, yina, and Yamawa, sir, I mean some to the phone, and dress, a butter, a papa, na a yum, a yatum, the gifo, a sinitrasina, oh, yeah, Kamutamua, a bueyano, a year, quino tray, and the call, or so, and it year, and it da, and yam. Abraham, na and Sessa, Utinchi, Bio, Efa, or Minumu, and Shisha Krobi. And says the Boniani, a drinking beer, say, Ebia, Obetumiana, or Jia, and I say, Onya. And says, Oyarifo, a drinking, say, Ebia, Obetumiana, Yarasa, and I say, Orina. Chamutamua, a Bueano, Sadano, and Calvino, a Yapano, a Traya, a D. Echo, and Kunimdia Mukra. On Yanko Paul and Maya and home home to me, I had a bad classy and couldn't diamu. I was I no man in us. Besides, sir, Yanny and Ninqua.
That happened on that day at
and no Essie. I was sad, Dano, our Calvary. That Biara and you are a Tissa. That Biara and Mother, a Bayasa. A wound Yabio with Tia a canoe and a white G.
Thanks.
And Nasia and Cowan Yankopon. What Jian? Be Biani Hobio, SS, would you engine a home? Oh, boat, Timu, Afra home, Bia and Hobio. Where Yinning and Aho, Tremutano etching at a new moon, a quetchle. Now, Yabafa Quentin Ponoso, a young and unibio, Yamom, say ye jeddy, Naya Coyenin, ye caught Yankopon and Nimpermupe. Abraham, now on him, and I for no in him. Sir Ebrea, now wash your crono, now on him so free baby. Bribe Essie, now what Yasasia, I do Josso. Assassin was so by. A whom a 2 year?
Wars,
I call any a wood ye. Pataku any a dama every one, and I say Patacuno every a damano, and a jata every nanchibidia. And ya de papa, from Sobio. Na onimse mfumfuo ewo ho. Nipa ekum ni nua barima. Agya kum oba. Oba kum agya. Mfumfuo ewo ho. Onyini. Oyu. Ochem. Yade ewo ne so. Owo enkwasum mu. Enya enyini. Nanso enya de a enwuo. Wo wu. Emepa esakira. Epo ewi. Ensio twa. And from Swaho, now she share Biaebi, Krobia, Sadiano, and Sibio. Now, Onim, sir, so obey to me a son in a cheek, a call by a qua or any yeno, and in Pamua, obey to me no Akasa. Oh, a quanyan in ye, but you born yeni, and I no pay, so wouldn't him say when I quine say, Sadanoa, a walk Calvary, and obey quino. If we say a gentleman in our fifth year, and what you share, Calvary, Edimau, Qua, a bear day, and our bear poor. A bear day, and our bear poor. Now I could count a soy for cool be home. A bear day, and our bear poor. Now the bribe, I see an amu. Yes, yea, Nigeria, and then Tina Warren ye. Kamutam noa, a bueyano, and the nipper, a sunny bow, and Yankopon, and in Pamupe. Ah, Bonnie Biara, and Nine home. Na e de kwai e be sinanim e de no ko de na o hwehwe no no ho o suru animu onyam asomdwe dan kwa bibiara e be sinanim pe sa e da no na eye owuo akuturuku e de ma satan to me e wie bibia na metumi hu no e wo ho na o ye edin adwama If you soon someone, a deacon, a free mobile, bra, Hebel, GDNT, or bar for dear, a so a chenny candy, a maun yan coupon. Says, or to three, Bobby, a fire, a German coho, and our chenny con, a two con, butano, or fire, butan, a walk, ninsam, a dear sick kind. And now, or chin the ticket to Anno, a bar actually, and I'll try it, and I'll keep chanting because he's so wooey. Now, one moja, a funny hoony, or pretty mojamu, now, a soon soon. Nanso, sir, Dano, our Calvary, now a sassis were a dama, anyhow, and we're not a young coupon, a dama, and an oh, or yantam, or one mojamu. Wa bwana wa kutuluku e plano eno wa tuchano, eno wa bruno eno wa tinta suyo e guniso eno wa kaseti ana dende wa bwana sitro, eni bribiara ewa yuyasi, ena moja e sani e fi nini mu bra hebel e damanu uye no o uye ana oka kasebia hebel antumi antiasi na osu and a brown young coupon, a German who yes, I dano our Calvary, no, or can Casabia or Pia Antinois here, young coupon, young coupon, Hadenti, and a wet jammy. Now, a young coupon, a jama, or born on what to channel, or to channel as in a sinny. Now, oh, you a jama noir, now a war, Hebel a Guinea a brown hunu, or Banwa senior, now was shiny home common. Na oye jama noa Daniel ehunu ye no de wo bori efri ebipo mu a na ensa enka ho no na oye hankra e wo hankra no mfrimfi e de ma odi fo no na de na wadi kan ehunu no nyina bewie e wo saa eda no saa da no e wo Calvary e no ena e de ade akasie no e bae e no ena e bu Satan echi e di kan esese ye hwehwe de saa da no e kire. Et assume you know, as I say, as you share the Sadano, I ye am my yen. Say, dear, a ye am my yen. Afe, et assume you, sir. Mumma yen shed ye, as I say, ye am my Sadano. Dear, as I say, ye. Eddie kind, as I say, as you show me. If you say, a ye a duck, a seer. Cassia pa, a war and nanny in a moon. Would ya bonica? Wabu poo Satan to me. Na afei ye pese ye hwae de sesa ye ye edi sha namu. Afei se ye de sha namu no. Bra Yesu ewu yi wo Calvary no. E wo Calvary sada no. Enya ye mboni nkoa ana otua ho ka. Na mmomo otua e ka no ana e bo kwen se ye betumi adi na chi efise ye ye te se Adam wa. Wa hwe ase na wa gye ye. Sadie honhom no edi Adam kan Adam wa odi kan no eye honhom no ana odi abodi anyina so no ene ye Adam wa otosu mienu no ana se Kristo agi asase so nipa efri Calvary da no ebetumi edi na chi afi ebra owuye e wo Calvary no obo kwan ogyai honhom no mu honhom konkron no ana osane edi no ba asase so se wo ene me Yamfa entenasi, and no any dear Calvary, etre edemayen, sir, ye be dinechi, edikai, kremu, unudia, a yamayen, nafe, a dien, and assessor, ye ya edemano, a dien, and assessor, wo enemy, ye ye, afe, ye kase, a ye, me, maniso, and no yapa, nanso, assessor, ye jitum, nasa, ye ji atum, and assay, ye ji nia, oye, Christo no atum, awa yen akuma mu. Afei, yenyafa ahudie afri bwane hon, enonti, bwane hon empochirebia eni ya nsukura. Onyankopon, etisani ya yanya bwane da, afodia ewe pe, eno ema yewe pe, efise Yesu ekanse, mwenye pe, senye mwaja awasono, epe. Enye, bibiani waa yebeye, nemom, wa yeye mpe, ewo onyankopon eli mpemu. Afei, honi babia, ya shiri ya njinabre, se, ya nsheye ya, ye bebo modin akotwehwe ye nachi ahwe sɛde na yetie na mre dodo a ye behwe ye nachi ahwe sɛde na yetie no afɔde no enkyerɛ hwe ɛma yen oh montumi hunu asafo mire nya min so adwuma no nhwe mintumi ɛna wontumi nso enhia sɛ wo bɛsɔ ahwe wa yira Fitiasiano, and Retintia, who shan't ya wayan? Amom, and shan't ya waye. Shed ya sad down a year man who ever Calvary. A tia woka, a year as a misano, Sam Moboni at his echo jaya, a ben huasa, a sukochia, Coco at his own moja, a ben fita at his own gangumi, and yet now wouldn't ni bonnet. Would ye pa, wouldn't ni bonnet cry? And found only the awaye. And I said, yeah, we are
what
I saw and Nibone. And the Dupua, what Jesus Christ to Atom Sawa Jenkwano. What do you upon the Acho?
Your sins
are what the Acheno. And yet, the wet jam now we read a fee our home.
Then what does it do?
And yet, now a dear and a Sati Biano Achino, the home, so bed dinner. Now I said, yeah, or yeah, you know, the man of Fufra would be a chino.
Oye,
onipa bayako, onipa oyue peye no, ode ne nkwa emae, ana oye nhyesuo edema awo.
Now what must we do? Afei,
edie ene sese yeye. Afei, de edikan a, mepesa meka, eye se, Yesu antenase ama onua ne ho da, otenase ama afufuro, eno ene dan kwa oyue peye.
Sir,
Uka sir, Uka, sorry. Na we are and no my pa. And no ye, Nansu, sir, what tenacity am I? Hua, na winya da enqua. Da enqua, and it's a wotna, I say, am I for fro. O Chire, a brow by sir, Unyankupon Damano. O tenacity, now or downqua, if you say one tenacity, am I or no aneho, or tenacity am I a for fro. Na won't sir, a cut downqua. Ebra wo jisa adam na wontena ase ema wo hubio wontena ase ema afoforo obi kan se obeda atumi agina na wama obia afra wo edin bone etisa wontena ase ema wo ho wontena ase ema afoforo se de obetumi agisa nipa no
you become sons
mo beye ema na
o
how no ene se asafo no re free se wo ye ema. We are Oba, which in a crystal anemu. We are Oba, anti and Tnasi and Mauho, Tnasima Afufro.
Aye,
Unabama Brana met me at Nasi Ama Unabarame, if you say, or your papa. And yeah, no. Tnasima San Nipanoa, or Tanawono. Tnasima San Nipanoa, Obekuwono, say Obetumia, and no any dear, what the Ayano, what Kumono, and what Wuya, Sadia, Obejuonqua. And no any da enqua. Bra wo and no a da o kuku mono. Afen ana when ye etre or sro. Nanso, what the wa won wama a ba for dear. Would jaimu, at the said dear, a dama, a jainimu. Would you any etre Calvary? You were any da swasa, ye abe buau ama wadru baby. And no any dear, a sorry, and no any dear, a nipangina. A sasa waye, a yasa washusha, dear waye. Any dia botayano etie asafo enya se wukọ asori kobo enyum eto nyum asori ya babia wotenetene atamwo efi ase e wo nyankopon efie esese ye hunu ye ho se ya wu na ya tiase ama Kristo afe obo kwan no se ye betumi ede ye ho aba afode ede ama nesum.
A
dinachi. Say ye dinachi ya. Ye bob bra or no boy. En wanwa. Yesu kasa. En o kasa fa hon. Mumame mamu asemtiaka krabia. Melia fa hon. Muntiani ye. Ama wa ni ampaso. Yesu kasa. Sadano. Obe papa e nipa numu. Ati se nyanting. En imrechi. Na obe kachre imrechi ya nuse. Munyina be mkum. Now I catch that in Antenna, sir. Munina Nifa.
And he said to the Lord,
now catch them, Rachel, sir. Mumfrim is soon
caught. Because I was hungry.
If he said, I come, dear me,
I'm one mammy,
baby, and eat. Me dad, yes,
I'm one mammy in chain.
Me dad, I'm
one
flaming to my. So come, dear me, I'm one mammy, baby, and no. Me yare, na mwa me shemi. Inti mwa mfimi sunko.
And on the sheep he said,
na enyantino okanse.
And you fed me.
E kom de mi, na mwa mami bribidiye.
I was naked and you give me clothes.
Mi dada ja na mu fra me ntoma.
I was sick and you ministered.
Mi yare na mu be share me. Na mu hye ne nso. Mu ma ye ampa mo ho. Asafo. Mu fa ye ensie mu akuma mu da.
Unconsciously done.
Wo ye ya na won nim.
The people don't do it.
Nipa no anya me se adwuma bi.
A man that
Onipa oma obribi esanse esese oyɛ no. Onipa oma obribi edie esanse esese oyɛ no. Ɔwɔ pɛsɛ me nkumnya adwene. Esese ɛyɛ wo nkwa. Ade a woyɛ. Na ɛyɛ saa nyante no ɛnwanwa na ɔka sɛ Awurade da bɛn ɛna kɔm di wo ɛna yɛama obribi ani. Dabe ana kom di wo na yo ma obribi di ye dabe ana wo dada ja na yo fra wo ntoma dabe ana sukom di wo na yo ma obribi anomye dabe ana wo yare ye na ya be hwe wo eye ade a efri odom ena ono a eye eye wo nkwa wo tena ase e wo wo mu onyankopon manipa no enwu no de Calvary eye ma yen ma efri wo mu.
When were you, Lord?
The bear and I will a radi. Your news are done. Your dear, yes, I done in a home or kind. Some way am I, ye num no, way am I.
Unselfish life. Not the second thought. Not to think about it.
Abraba, Pesaman coming at any more. And yes, sir, we're back in a home prenu. Won't you know home? And my wow, I'm a yesy moon, Norma, and I would yes, our crystal moon. Now, and not tea, one I'm quanting porno so as I know my inum, a bribia, and noa, and a eba. Would ya, one can say, a ya, a fee, a radi bayer, a radi, a peser, meyasa, and yesa, we are nefabi, ne home, a woo moon. Now, we ya, said ye, or ye, ah, Montiase.
There is a way.
Okwan bi wo ho a etene ma onipa nanso na wieye eyo owu okwan enye wona wo ka se ewurade ewurade nyina ena obekɔ mu emon wona wo ye maja no apɛde efiri wona koma mu kwa afei saa da no e wo Calvary ena etua saa ka no enti obetumi aye e wo saa kwan no so enka se wonim okunani Jones dakrubi na ni bidie asa ena mekoto bidie no bi ama no me ka kire wo se mehu no onyabema bia na ohia atade ena mekoto atade no bi ama no enchiranka onyankopon me yo Kristo ni oh me wo pese me nkumenya ni ohia ni mabroni wo ye nya atwom ni mo mamu nsanifa enhu no die benkum eye na benkum enhu no die nifa eye. Sa wa wu kura afri wa wu mu ewa Kristo mu. Kwa si sa wu ya sadi ya tiye biya. Eya usubay. Eya wa husi ya si. Wu ya sadi ya tiye biya. Eya abrabwa eti wu mu. Wudi wu hon ama sa hon hon mu kura. Na ebwani bra ewa wu mu. Oh. Wunya sa enshira hon hon mu mu atinka. Sa enkwano. Enya me ena mitia si Paul kain. Embo mkristo eno tia si ewa mimu. Noa and I ever. Aye, we catch low in Abama Branham. They are Christopher, or higher boss uncle for your blank for you know. Oh, me, when near you and on your Christosom, Christosom, and no one ever. As I say, we are now we read a fee our home, a funny in our home, and yummy, cock, nakoye, Christo, a giant in Kamukra, and my own uncle Pong. Or the home master, or man for a qua, Adima and Nipano, or the name qua and my qua, not and Sessa or ye, Wanyano Amemen Fesso, Wankasa, Afenyano, Sessa Munina, Modena, me home be if you say, my brassa me be woo, Amamo, Wankasa Bacumpo, I'm found that. Oh, who is at your beer? If you say no Yankupon, and I owe one you moo, and you Yankupon, and I owe woo moo, and you Yankupon, and I owe woman moo. Eno ena ema ye hwe afoforo enyante ewo efa baako wo mu baako abeka se eye ewrade miyeye ena ewrade miye sei oka se mo firi mi so nko mu amoye de entene me nimu da se asafo no betumi abasa ahyase no kwasam no ho a se enye biribi a wo bo moden eye wo yire wo ho eye eye biribi a wa wo no ewo wo mu mo fa nche mi menamfo no pentecostefo menso me ye pentecosteni Nanso me nafo no Pentecostal fo no abedru baabiya esese eya enyom no kontentem bebre woboa wona no ebo twene bi anase ebo wonsam anase akasa na wotiem eno eya atinkan ko a woboa ano ebo nyom ansana wako oko wodi nipa no ewura oko atinkam meje enyom tuodi meje ensambodi Amo meje sa eno meyi no di eno ya no kure esese yenya eno nanso mwaja normal kese no ho eno ni se wodi wo ho ebo afode abrabo a onyankopon eti wo mu na wo ankasa wufri wo mu eya de etene esanse etene nti wo kwa wanim a wonwini hwe empo emfa ho wo bo mu bra afa ehwe wo behunu de ekoso wo de wonye wo wo kwantempon no so eno ene de calvary echre edema wo ewo kwantempon no so a wo bue no sa da no ema wo afa kai se wo tumi enya abrechie fa ene wo gantin fa ware mfra
now there's a lot of people say yes you know what we got to afa enipa
bebre no ena wo kasa Ani wunim adie bi ye won hyehye ewo ye nkuo no mu ye bo ahiafo ye ne nyina aye nanso wo bo wa wa ben efa ho enye sa wo ye wa ye ye die ewo kokuam yesu na o kae biribi a eno afri wo mu biribi sa ema wo emro so sa wo ko akodi nsuo anu sukom de wo se sukom e de onipa a odi ho no a wo dwene ho no nso eho sa onipa a odi ho no ahia de no Jene ho sɛde wo bɛdwene wa wo de ho na yi wa dwene firi so wo de kɔ wanim afa e wontumi anya odwante efa ɛne abrɛkyire efa enti sɛ wo ka sɛ ɛyɛ yɛ sɔre ɛwɔ nhyehyɛɛ yɛ de ma ahiafo ɛna yɛyɛ yei ɛna yɛyɛ sei ɛna yɛyɛ ɔfoforɔ sɛ wowɔ ɛno na ɔfoforɔ no ɛnka ho a ɛyɛ kristo abrabɔ a ɛwɔ wo mu no ɛne na nokora ni woyɛ no kwa Yesu, Paulo kan se, orito fwa edika eti dunye nsa. Sa ya midi mahudia nina ama hiya fwo ediani. Na midi minipa edia eba afwa die, ema oshia, enyame mfaso bia. Afe, ye edi, nensu, eye nukure. Asa sa uba sa nukure no hon. Na uunu de kavri, eye ma uo. Yeshe, na ye kese, oh, ani, eye. Enye ane no. Se na esese sa onyankopon ba no ko Calvary se won mo no asenua mu a oba biara oba no esese okko Calvary esese ono nso enya Calvary esese won so wunya sa da no ewo Calvary esese menya sa da no ewo Calvary eno ewie boni asembisa no enya se wo chia osenkafo bi nsam won chia ensamu enwura asafo no mu enya nwoma bi ena yedi eba mu enya aduma bi ena yedi eba mu emom yedi awo ena eba mu wa ma enwoma da wa ma aduma da oma awo Eno ni sanya ye bamu afa e firi eno mu na ya ebo Kristo abrabo afa mi hunu ade foforo bi abrechie fa odwanten fa woni biribi sa wo ye abrechie anase odwanten wo nya abrechie fa eno odwanten fa wo ye abrechie anase odwanten afa se wo ye eno mapapa na wo dwene sa wo betumi ade awura mu a wo de eno ene na ensese kabre eda bi ewo ho emra no ana edi no ebae emo ya fani se kavri danu ana edi eno ebeba mu se de yentumi anya asore ba keke nemo ye beye onyankopon emamarima ene mama eno ene de na kavri danu eye eno ene de echire ema wo se de obetumi aye na wati echire na waye se yesu afa enya de asutene etene ko esoro ene form ebrekro no amu Asutene no etene fa ekwan baako so nko a na onyankopon honhom no etene fa ekwan baako eso omfa enoma ene no eni afra otene afa akwan kro no aso monhwe yesu miwie no yesu kan se enuma amiye no eno ena mobeye na mobeye akese asiniye no efisa meko meja enchen menka ye bebre enchre asafo a ewo hai moti ase Mbom san kransem yi wa kire agu ahoma so opepim edu betie ewo wiase nyina mebe yi sa asembisa no ano e dia maade ofifi mu no ti se ya bekanoda Oka kire mi se, oka se adan, wuti tro kunkun ni di. Yesu kan se, enyuma yi no mu a, me ye no, mu nso mo be ye. Na mo be ye akese asini ye no. Efise me ko maja enchen. Wo be ye boni akosi sen owura. Sani ya obe tumi edi sunya hunu atu hunu efri hunu muho akwa echili chili. Wode u sunya hunu ewa nyamise mu. Wode sani ya wadini echile uo efa bribia hun. Dumfo eni adamfo awa yira. Wuntumi enti asye setro kronkru yi wachile asye hun hun mu. Yesu eda ejanu ase. Sa odi enu ahunta enimdifo. Eni onitifo. Eni anyansafo. Eni ahayiefo. Na obeyi no achire enku kwa wabeba kavari. Afeshe. Yesu kanse. Chesani ya okano. Enyuma amiyeno. Oye sese ya. Enyuma amiyeno sese no. Mesa ayarifo ya die. Mi nyane awufo mi bue anifrafo ani enuma yenum ena mobeye nso mobeye yenum sa mujimi dia mobeye enuma yenum nafe akesiasi yei ena mobeye ofisa mi ko meja enchen akaka krabi na ewiase enhumi bio nanso mobehumi meka mo ho empo metena mumu akosi ewiase awiye mini nyamu nyanka mesra agya no obasuma otigina fofofro abrem ah any home kronkron no ewiase entumi enye no nanso mobetumi agye no afei sene nso enyuma kese no eye tumi a asafunu benya enye se wonam pae boso ebesa yade enko a wonam pae boso ebetu ahom moni Emom wadi da ankwa ebema agidifo na honkronkron no eba na wadi bema asafo no na wadi enkwa ama oh enno any there have a chire efa nipa wakoto emarema any ma won anima guase ena ema won so eko biaya Wabeyo nyankupon ema merima ene mama. Se wabese ya diye na wama down kwa. Na wadi hom kronkron ama ajidifuwa wa ye sitye. E nipa na anka wanyini. Aye wana ajidifuwa. Na wama hom hom. Da enkwa. Ne kesiye ene se. E kase. Se oba yarifuwa ya wada hei. Metumi abo jidye mpaye. Na obenya yarisa. Eno eye bribi kesiye. Eno ene diye na afe oye. Nansu okase. Akesia esni ye ena mobeye. Mi mamu tumi. Enyese ebe ma misu ebre kakra. Emom ebe manu da enkwa. Ebe ye da da apim. Enyafo enifrafo. Emo brofo nipa. Ebe ye de ena we apa moho. Mu unu diye bribi kesia no etye. Eno ni bribi kesia ebe tuye si. Anise wadi da enkwa eme nipa. Edie eni da enkwa. Eya enkwa nwa wadi tina asye no. Enkwa nwa na ewo ni muno. Fa eno ema afufro. Unipa ebe tumi ya yesa. Unyanko pomba ebe tumi. Yesu kase obia mwadi wambani ebe fri no no. Wadi be fri wong. Obia amobe ma ne boni atina ho no won boni abetina ho afi ha ani ba bia catholic asafo no ani afoforo pii eye won fom so kese no opue na okase me do boni afri o enye eno ene no sei ene wonya boni fache e wo twero kronkron no mu petro eyi sa asem bisa no ano e wo pentecost da no wo ka se e die ana yenye ne yenye enkwaje Say, and I bet you me and ya ye ya. Munya, Munya Bino. Or the Ewan Quantra at Toho, or Cadia Wanya at Lewon, or Cassa, Monsetta Wadi Munya, Among Yankupo. Now one more was soon a war. Yes, Christo Demo, and Madian, Bonifacia, a ho, and a Numa at a Sierra, a war. Dudu ase mu asenka fo anopei dudu ase mu amutie masem a wakire gu ahoma so ana mu wo ope se mu beko kagri anopei na mu ahwedi onyankopon eye wo ho ema wo na mu mpo mu asorfe ko odidie na mu nka asempa no hallelujah thank you jesus hallelujah and da osi asese ede ena wo de beye Na wafani diso akadri nsachina ene bonifache. Ewa amansengi na muna wafrasie ewa Jerusalem. Hallelujah. And Nimonyam, wo, and our Wahono. A dear and a Calvary, Yaman war.
What does Calvary mean to you?
A dear and a Sadano, a Bayer war. Edin am samlim dia ehia wo ma ana e ma wo ye atade a ayabare ana se e ma wo ye kristo ni a waton wo hallelujah bonia wo di ache enyuma kese a esine ye ena mo beye hunu de mu eno eye mu hunu enyuma kese a esine ye wo di boni e che e wo yesu kristo edin mu Nanso, a sorry dear, any a sorry for Kuono, any dear Kika Hono, a titan who are to be a bia, a Maukosua, a sum, a yase, Tram your berry, maybe, Tram your babia, or better me about Calvary, now up on Muddy, I don't know who will be a son, a son, sir, will be a cabri binti. Tell me, babia, who better me, Asha, our Calvary, our Nehai Anka Samu, Sam Dano, our Calvary, a bad day, and I'll bet me, what that our Calvary, now be free her, sir, Atadia, I am Barry. A bad day, and I'll be free. Na, what could share a quobby a to me? I say, na, what can a nipper and church? Adentina Emra was the uncle and coupon at some no home. Sir, what could happen here? Ube free and Brassini. A bad day, and I'll be pressed out by a brick as here, a wukumu. Now, by me, my wosso, a brand yes, a pistol, and a coupon banner, a brand who I say, am I what you turn in Nipper, dear, at the tent as so a good and him, cause see a new war and a and him guasemu. Now, I'm running tadia, now, I'm born, I send you a mu, and we're yasin him, well, when you won't, a bad day, and I'll bet you me a calvary. Now, I'm free, ha, simply before floor, a snidia now, chill, a yanim guasia, a yanim.
Oh, you said they'd kick me out.
Oh, what can I say? What pam me every move? My own pamu.
Have your day.
Now what that? I will carry you. When you're a coupon, I've been on a coin.
Let me quote that again.
My mini, I sum you.
Have your day.
Now what that? I will carry you. When you're a coupon, I've been on a coin. I will. Mama, I'm on pay.
Lord. Oh, God.
Eradi.
Oh, young coupon.
For yen yin a co cavalry, say ya. My young free, eh,
home, Lord.
A radi. A nipa who's slow,
the fear of what's
say a slow, you will be for a becker.
While the whole world laughed at
him. Yes, in a sereno, what grown a home, Nancy or your city, a cold womb, or your city, a man in Guassier, or your city, empo, a war, mantam, a banoise. Na imusa ebra Satan ebo sa ewiase no obeye ewiase su difo ani tumfo odi adanse akro no a ewo ina urade anim ana o kan se sa ahini enyina eya media mede beye de mepe na ehunu se efri sa adan no ebesi sese ewiase abehye no miase de odome no no abeye su difo Nanso, oh, Nyankopon. Oh, Nyankopon. Yes, suma hinia. One no meno.
Father,
Nyankopon. Senia, and one wafa. Say, why, and no ma can see ewo a yasin for Ninu, emu, ene. Wama sa and for Naka, see, you know, to say, and ransom do any day. I can come home. I'm a merima and ma who.
And no,
Emma, a sorry prono, and yet to me. Emma, a bema wana who dear tear. When you're coupon quine, a quire, a yasia poor. If you say, yet, sir, you're called Russia, a kosher communism, I say. You will yasimu, dear. Nanso, you're free yasimu. Yako Calvary, the boy and one send you. I'm on your coupon, I hear you. Say a bay any dear, and no mubacon. And found it, dear, yasi eka. The Bafar Radi de Kakra Binoa, Wapo Ono, Equinusu. Yako, who's sorry, Nu. Now ye did say, and Chakrana, but Radi, who see bra, Ubenyani, Ako, Ahinia, Ebedi, Yasi, Sunumu, Sadia Daniel, Ehunuiano, Na Ebubu, Yasinina, Eyan, Tete, Kumabi, Ena, and Frama, Ehuno, Efri, and you pray, Ebiaho. Nanso, Bipono, O Buono, Eye, Bipocasia, and Catas, as so, Sa, O Buono, Ebeba. Oh, Nyankopo, the Pesay, ye yen, Nefafan Fobi, O my empire, and Wachi, I am fire, sin yada. Then Tnasi, and my Christu, then Tnasi, and my Fufro. Yamayan, a radi. Binum ever had no pay. Now, would name no sergeant quack. Now, what per se a kai won by Bumwa. A day a ye moa. Now, ya per se ye, a yamuda ever Calvary. Over my own sasso. Now, what I can say, Bompire mammy, Unabama Branham. We per se me huno, some a jinqua. When you go point shrow, Unia Brantier, would be full fro. When you go point shrow, Minabama, a wet yo. Google front so ho. Can say, we per se me huno. The per se ye, a yamida, a recovery, a mammy. Me are, and my bread, and so bang, and I want me so, sir, adia, and nuntino, or woman, sir, me maya, me bunu, adia, and sombo, ever. What woman, or woman, sir, me mayo, and coupon, but, and I will cry if yassi no mamu, ever. When you coupon, my one mommy, I send you a mu, and ne. Mammy mono, I send you a mu, and ne, me ame hu, and imagine, sir, many Christo, a better, ah, my tenacity, a man, for found any day or day, a bayer me, so by grooming hu, now by ya me, now I come home, my bonnie, inna, et yammy, and in Roma, I mean, come and him, our home brassimu, and your jomu, he said, Jama, he said, your yea, na Debbie, was shabo, so be yanny bio, I will die, dear Chino. Me shesa edano ekwan ensa bi kan ho a obema so akosoro onyankopon nyira o ewa akiri ho ene wo nyina aye ebibio kan ho onyankopon nyira o onyankopon nyira o ebibio kan ho ansana ye bebo mpae
our heavenly father
yensro eja wo ka se ebra petro e ka asem no ewa pentecost edano dubu a wo gidi ye no wo de won kan asafo no ho
wo de won
akoma nyina gidi ye
these people that just raised their hand.
Sa any pay ya wame ma won sasui. We did it say what they wanna come and adiedi. Na se wa ye dia any insiota wa e chen woha. But per se sa bonino wo de che won. Be waha obetumi a bon a su. I was sa e dino mu. Na e din ba kwa e wa or swasia. O dia meni pa. Se se wa di yen kwa e wo mu. If we say, send him ye as same Tiabi, a free chest of Numu, a free Tiabia Abbasne Crono, say, I don't satra, and a bonny fache, as a sour canoe, Nidimu, and we are singing, we frasier, our Jerusalem. Now, our Jerusalem, a bravo can't do satra, and a bonny fache one, Samu, or Smafono no can't dress them no etre one, and no can't say, as a sour satra, Edikine. Nafi, one more on a suit, our Jesus Christo Dimu, and no, and no Sempacani no Juma, oye. Sir, Wabesatra, na or no abon a suit, a mawon bonifache. Boni biara, Mudibacheno, or the Achewon. Ubiara, Mubamani boni at Nahono, Ubamano at Naho. Eja, a den a yasibe drew, suba money to said ye, what drew mui. I didn't in a 1 year and pessimano, any. Na umpo, what the bamu, Emma, and no, ebisi, and emu, a trodi. A subo, a trohom conquer subo, or chair a soft one, Sam, or their body, a jawba, home conquer, a year a juma, a any tressum numuda, a mumabia, Roma merima, na, or ye, a enya Christopher and treachery, a any trocrunkrunum babia, Boniface, and to me, ya juma, our body, nemum, our Yesu Christo nemo. Afe eja yin mseni papi enyin tumu kwakwan ayesa ebribia nanso ma merima ene ma anopei emra saa da no ewo Calvary baabia Yesu wa musa eda no saa aniwuo no ema aworo ne ho ema wotutwa no asinasini na watetinte suo egu ne so na wagro ne ho wiase nyina asafo no ene nipa na anka sesese Donno, Nempo, Nina Mono, Wamwenano, and I oko a woo, yeah, and my sa in the panoa, now all grown hono. When Yankopon, my Yanko Calvary, and Opey, now so Ocasa, ya bubo, Adam, Ocasa, ya young from Swan, I will trace them no more. Your person will can be ano, when Yankopon, warrant to me, ain't you now, when Yankopon, now on Cassa, a young from Swan, warrant to me, and Factor Concono and Catar on Bonnie so. From Crocono, a boy won Boniso, won Anyaniso, Tadia Dodono, a beggy, one atumu. Na, why yet he said, Inipa Domno and Akam, my one Emra Calvary and Ope, now in Fasia was Jerusalem, sir, as I said, or can't have been Satra, any Bonifacia, I want Idimu, Etraman Senna, Wumfrasia, I was Jerusalem. ma won tu sa asenu amu bo anamon kro no a e ma won tu twa won na won tintasu enwu won so na won guru won ho na won frɛ won bibiara obetumi afrɛ won sɛ enyamesum mu atuatefo mu etete asafo mu bibia wo pɛsɛ wo ka ma yɛ awurade anopɛi yɛne awurade de kakra bi a obu won animtia emfa ekwan ba akoso yɛ nante te sɛ de asomafo no ɛyɛ ɛyɛ no a yɛ nante emfa nifa anase binkum na yɛ mfiri akoma pa mu ensom onyankopɔn yɛ ma yɛ agya afei sɛ won a wo yare yade ɛne won a wo wa amane a wo ba mpa ɛbɔ santene no mu ma wona wama won saso ewo wona koma mu no ensa kira wona adwene sesie ya ma wona wagina akire achare no enko ensuo no mu entem so na wonya bone fache ewo aforobodi enu din mu Yesu Kristo onyankopon ba no amen.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin.
How?
Jesus so sweetly abides with me. There at the cross where He stood,
He was His.
Oh, glory to His name. Glory to His name.
Eno enye obiribi ana etwi wo ho ede ani daso ehye wo mu enkwa da nkwa ede ene wabo wo ni Kristo asenia mu ene se wo tena ama afoforo ede ene afoforo no won a wotane wo won a wonpe wasem won a wo gro wo ho tena se ma won ka won ho do won momo mpae ama won a wota mo no Waka mwuhu ense mboni nina abi, midinti. Wata adifu wa, udi mweni mkaino. Itinise, ebi ankranse mno, ebe buwa safono anopei. Se mubi hunu, se yihinya Calvary, yihinya asinu ya mubo. Afi, edye, ena, ninyina aye, watuye ninyina aka, unuyaba ya uti, ebubu wa foti asye na makunyaswo. Ekoma, inipa, woyariye, na owa manye. Watuye ninyina aka, adiaba akopia, esese woye. Ani sɛ wobɛgye adi sɛ ɛyɛ wo dea gyetum ɛwɔ kwankorɔ no ara so na wobɛnya ayaresa kai afei ɛdeɛ nea wobɛtumi akɔ ewiase akɔka asɛmpa no asa ayarefoɔ yadeɛ na wode da nkwa ama ne kɛseɛ ɛbɛyɛ sɛn ɛwɔ ɔbarima bi ɛna ɔda ha yi a ɔwɔ kokoram abiribi ahono no deɛ ɛtie biara yɛhunu mmerɛ bebree sɛ ɔde ne nhyira ɛyɛma na ɔsa mmarima ne mmaa yadeɛ nokorɛ tebea a ɔpidu ahodoɔ ɔpepepem atwa ewiase ho ahyia wahu wayi wɔn afiri kɛtɛ so ayarefoɔ mpa so nnipa a wabɔ saman na akokoram adi wɔn nam ɛnɛ wayɛ kama nnipa a wɔn ho ayɛ wɔn den nnwuma yi nom a meyɛ no mo nso mobɛyɛ nanso deɛ so sene yei ɛna mobɛyɛ deɛ ɛsene yei ɛyɛ nokorɛ ɛdeɛn metwee wɔn nkwa mu ɛwɔ yesu din mu ede twen won kwa emu ena kakra
emom
de asini ye ena mobeye mobe ma won dan kwa ewo medin mu ade nti ena wani bewu ewo sa dina esombo no ho ade nti ena enipa epo na wodane efri ho eya bonsam no kreni esese woka aden sachira ene boni fache ho asem ewo ni din mu echira mansan nyina won fri ase e wo Jerusalem ho ena nkranse mu di kan pue e no kresa wonka aden sachira ene boni fache ho asem ewo ni din mu won fri ase e wo Jerusalem afi edi kan ye be ye said oye ye e be bompa ye asayade edi ho ye be nya achede kese no nsuo no aye krado akire ha edi ma obiara opese obo no asu ntade wo ha e ma mma ntade wo ha e ma merima wagina aye krado edi ma o se obi nya bonifache if he say kai se obi tumi enya bonifache se de tro kronkron akire akire nko a if he say edin foforo bia enyi osura se ha awode ama nipa ese se wonam so eje wo nkwa paul sia edinum a na wabo won asudada na wo tiam a wanya nkunimdie oka se edie mu ene obo mu asuhyeye oka se yohane die oka se yohane ebo adwensakira ho asu afei tieye ko adwensakira mu enya bone fache dodo se na wo ti ase enya bone fache obo won asuhye ako adin sachira mu na wa sachira ani owura ma sachira bijidi se oba obo wona su ako adin sachira mu eno ekyere se woji ewurade yesu kristo edi ebra woti ye no se aforobodi anu abadada obo wona su bio ewo yesu kristo din mu na afi wode ma won ebra wode ne nsa egu won so no nkronkron no na wokasak wokasa kasa foforo e na wo hye enkom afi ebeye den ena wasisa saa twerɛsɛm no wo de fa won sasi baabi baako so e wo twerɛ kronkron no mu a obi nya abɔne fakyɛ e wo apan foforo no mu na wo bɔ no asu e wo kwan foforo bi so gye sɛ e wo yesu kristo edin mu kyerɛ me baabi baako e wo twerɛ kronkron no mu baabi a wo bɔ obi asu e wo agya ɔba hon kronkron edin mu anaasɛ fa abakɔsɛm bi ebeto me epuno so asafo no abakosemu a ekyere baabia obo obi asupen ewo eja oba ene honkronkron din mu kosi se emfrinhia ahasa ene biribi asomafo a odi ekyere ewu echi ebra wo hyehye catholic asafo no afi me wo pre nice na eja nom enwoma no ene ono abakosem nim difo enu nyina ene biribia ewo madisuadan mu pe tetipa no wiase abakosem kronkron no nokre adanse abako a ye wo no kenkan our sunday visitor ana se catholic asori nsembisa no na hwe won de woka mateme ho asori fo no ebinom ebia obegye won enkwa efise obo won asu e de ma catholic enkyerekyere no efise won twere kronkron no ka se bo asu e wo yesu kristo din mu nanso ye yi yesu din eno hia ehia ho afri ho e na ye de ama eja oba honkronkron na wajitum afi tremetresta mo a ene ne bo ebra na wo ena wo ho no nempo ewiase ebo wo mu ase ema no aden won call calvary da ene no won hunu da obegro wo ho na wa frɛ wo empo obefrɛ wo amunimuni kronkron yesu nko a ene saa edin ahodo a obetumi ensunsun ye ben ene wo mu ewo din a wode befrɛ wo edien ene wo yeye efa ne ho ene de wo frɛ no wo bɔ na sɛnua mu ɔtena ase ema onyankopɔn ene onyankopɔn nko a na sɛ saa hom kro no a na ewo ne mu no ena ewo wo mu a ebe ma wo aye ade kro no a bi asoa ne din bibiara moye no kro kronkron no ka sɛ ewo asɛm mu ana sɛ ne yoe mu munye ne nyina ewo yesu din mu emfa ayeyie ema onyankopɔn ehe ena munya saa entasa abosonsom nkyerɛkyerɛ no efiye efiri asori nsɛm nsɛmu efiri tro kronkron no mu asemfa ba asakro no empo wonka no wotwerɛ kyerɛsɛm mu efiri genesis ekosi adisem bibia saa eni ho sɛ nyame ba asakro oyɛ onyankopɔn onyankopɔn nko a onyankopɔn baako ebiri biara wayɛ onyankopɔn baako wadi juma miensa odi juma preko se eja ewo Moses ebreso odi juma preko ewo honammu se oba Yesu odi juma sesei se honkonkon no nanso eyo nyankopon baako nyankopon baako onidi miensa jumadie miensa abodi miensa ewo edin baako mu Yesu Kristo bibi fufuro biara eya abosomsom na mi bisase obi nkyere sa se ente sa eya nokure makasa mfinhia echi mfinhia echi mfinhia bebre na obia anye ho biribiara empo uhu ofise entumi enye yie manya ono trokunkun no ewo ha edikan ana tetabakosem ewo ho ade kire se eya nokure pepepe na adenti ana bonsam no me eya trokunkun no eka se wobeye sa ebeye den ana ubetumi aba jise metwe won de minim efa eho enyina ene no eno ene de Yesu ekaaye enti merenka saa emeye se meka saa ena America asem etise ya anka ameye nya atumni pa ewo muntem eye no kure meka saa efise eno ene no kure na eno ene enkwa dodo a obo a wona suko Kristo mu no wa she Kristo wo enkwa ne din ti ye bom paye ewo ni din mu ehwehwe ade ewo ni din mu eka asem no ewo ni din mu ebo asu ewo ni din mu eti ase ewo ni din mu ewu ewo ni din mu ekọ osoro ewo ni din mu sori firi awufuo mu ewo ni din mu osoro abusua ni nyina edin ade Yesu hwe kronkron no ka sa asase so abusua ni nyina edin ade Yesu ka sa me bai ewo me ka sa eye eno ni eja no din eja enye din eya abo din oka se me ba ewo meja edin mu na mo anye me afi edin be mu eno oba aye nukure ni na mo anye me enti mo ena mo wo ho no eye ani wodi ehuncha enyansafo ene enimdefo ani eye ani na wadi se mu sɛde ɛda no ɛkyerɛkyerɛɛ no asafo dwamanfoɔ dada no ɛwɔ hɔ a ɛno ɛne nhyehyɛeɛ a ɛdi kan ɛna afei onya a ɛma mmaa bebree a wɔfiri ne mu wɔyɛ ade korɔ no ara bi suban korɔ no ara wɔn nyinaa ɛkɔwie ɛwɔ babel kwankorɔ no ara so ɔne ɔne roma asafo no ɛne asɔre nkabɔ mu pii ɛwɔ aman mu na ɔno ɛna ɔwɔ hɔ no ni nyina ebobɔ ni nyina ewo adekro mu kodo okro no a nanso onyankopɔ asafo ne de hallelujah eya asafo a wafrɛ won afri mu wate won ho sɛn ɛna osi asafo no ebeye den ɛna wo behunu yei ebeye den ɛna wo betumi ahunu yei sɛ ɛyɛ nokrɛ sɛ onyankopɔ eyi kyerɛ wo a ɛyɛ den na hebel ehunu sɛ ɛyɛ dwama na ɛnyɛ aprɛ oyi kyerɛ no gidie nti ɛna hebel ɛbɔ afɔde a ɛso ɛkyɛ ne soɔ ɛma onyankopɔn ofiri ahosakyera bepɔ no so baaeɛ no yesu kaa sɛ ɛnipa se mene hwan bibinom kaa sɛ elia mose ɛne deɛ keka ho ɔkaa sɛ nanso mebisa mo mo nso moka sɛ mene hwan petro ɛkaa sɛ woni kristo no onyankopɔn te asefoɔ no ba ɔkaa sɛ wonsua yei da anyɛ saa a mereka yei menya me ho kɛseɛ na mmom mi sibri bi so wonsua yei ɛwɔ asɔfoɔ ntetea bia da ɛnyɛ onipa bi ɛna ɔkyerɛkyerɛ wo yei mmom mɛgya a ɔwɔ soro no ɛna oyi yei ɛkyerɛ woɔ sɛ mene ɛnyɛ agya ɔba ne ho nkronkron mmom mene yesu kristo na saa ɔbotan yi so ɔbotan bɛne a ade korɔ no a hebel ɛkɔɔ hɔ no ɛwɔ saa ɔbotan korɔ no a so ɔbotan yi so honhom mu nokorɔ a ɛfa onyankopɔn ho a wayi akyerɛ mɛsi m'asafo na samado apono ntumi emu emfa so da eye nokre obebbo moden de nanso worintumi emu mfa so da wahu nti wode kokavri womo wasenue mu sane bra na woni ewrade enkrofo okuma bia obu wanim tia no emfa ekwan ne so enko mo anim afi ewrade ye di noma nyina ehye wonsa minim ewo nipa kuoyi mu de ewo mu ha minni adwene bia sɛ mehunu ewrade gise wuyi kyerɛ na afi agya nyankopɔn bimisa wo sɛ yɛ saa magya mu ama nipa no wɔn ɛna ɔwɔ hɔ no ma yei ɛnyɛ kavri paa anɔpɛ yi ma ɛnyɛ nipa asɛnnua mu bɔ ankasa ɛne akɔnɔ ahodoɔ ɛne abrabɔ mu nnoɔma akɛseɛ Ma enipa enya ho brasie ene opa onye urade nkro fokuma anu a obu oni mtia no ebefa kwanso ma wonan tia ho brasie mu ma wonwo won ento ahinie yi mu onyankopon ahinie kesie yi mu aye ye honhom ni padua osuru ni padua aye kristo ewa asase so wonam honhom ba akoso aboye nyina asu eko ni padua ba akomu Yo mayen erade, se wa ye tuntum fita akukosa de enodoye, de wati biara, oberima anase oba, akwa anase odishye, wa mayen enyina yanum, mhum kronu wabi. Yo mayen, eja, na manu nye, oni, dodu onin tem, anopeyi, se wabe tiasye, buwe wan tiasye mu. Na, ebeye se, edafufro ama wong, uyano ebe shren, na ehanya, entumin shren ya, ifri nipanchile chile munu, ebe friho, na unyankopo on hain, ebe shren, won kwan so na abubu enkatani mu a akata saa ehan fefe no so no na watumi anante e wo kronkron ye kwantempon no so afi watena se ama afoforo se de kristo eyeye no afi ebra ye de mpa ebo santre no ebei me bo mpa ye se wo besra won kwa yinum anopai ye nyina ebra ye rebo mpa ye emema ye hui na ye maye se ene oyarefo biara obeba mpaibo santin yimu no ebenya ayarisa na wonsan enko etise abayo akito ano a nani anyam no ene abarima akito ano ene ono ene sa oba pani no ene onu abarima right ene womododo a ofa mu ewrade wode amane ene nyarewa ene biribia adokotafo entumi nsa na won na wowo ha ene ebeye na awotwe a abesine kro no na won ene wowo hai a won ho ye enei onyankopon mamberima ene ma emfa saa jidie kro no a emesne ebra onim se wo Calvary ama wabo won adwene ene won susuye asenua mu a ayaresa apa ho ma tumi a enyane yesu efri damana mu no emma won enkwa jidie kesie na afei ye achiri no ma dodo emra ensuo no ho emebo asu ye bisa ewo yesu din mu amen afei ye wo sima adionu ade mampa ebo santene no ene esubo somo no afei ye nimpa ebo krata ye firi eno ho na ye bebo emoden aye no wo menhia mu kese ase ebre biara ye befiri ase aka na kire mu nyina ya kire kire mu ye wo no wo kasa homa so na ba biara meko no bodi kasa homa no ebedi kan ewo ho nsenkyene no ebotaye ekyire enhyira nko a adwene no eye se obebo mpaye ama yarefo a manipa no enyiwunni bikan se wori nyimi nni okan se obema wo saa ensenkyene yi no na wonam yesu ebeji adi nsenkyene ahodo no anante na anante mfinhyia du atwa wiase ho ahyia a eni hwammo ebre ba akumpo eni hwammo kra ewo mu dodo sen ene onim se eye nokre eye So betumi age ensenkyene no adidi a ene age nkransam ni di eye no kure e kire sa na onyankopon de nkransam ebe hye mimu na wa manu awie pe eti sa na ede na makabri bi a eye atro akyeremu onyankopon emma me nye sa da dabi ora mereka no kure e na akyeremu afi mu amope se wobom paye ema mu nyina ayese mu a wahyehye mu wo eha no momra efa ha se mu beba eho munye santene ewonifa na afi eno bema nipa no afa mu ababra ye bom paye no afi ibenya emrante no a wohwe abobua no ekyere kwan no na wahwe ho na ebra ofa ha eba no afi wo efa ha ye de won befri ekyere aba na ye de won afa mu wobebo empaye ama obia oh dabi manye eye ebri bia opese emfa ho obetumi de no apue anase wo metumi ade no apue eho sese ya anase akiri kakra ebre biara ope emfa ho afi moma yenye kom se de betumi ema sima kakra edisu yi mepese munyina modini sese afi edien na krokronkron no ekaaye didie empaye ebeji oyarefo no nkwa dodo sen ene onim se eno eye nokre dodo sen ene onim se krokronkron no kan se sa ensenchenye ebedi wana wajidie echi enyuma ameye no monso mo beye na edien ni enyuma no okan se metumi se mujidi se betumi ayeye ya eye nokre sa na masembisa ne sen wari nyimini oka se san san chenye yi ebema waje adi afei se mugidi a munsiesie mu ho ye ene mugie edon no ade kro no a na ebeye wo boni ho eye bwashe kro no a efiri onyankopon kro no a eho afei ye wo oba atutua bi a oyare wo ha a wo ye fun yade a wo firi ni albany ye be bom pa ye amano edikan che de obetum nyanya enya akonwa amano afei komiye eni obi a sese mepese eni anom no eboa me ewo ha na moma ye nsi ye ntrase kakra sese ema emom pa ye afei osreja ye ayewasem enye masede eni de obeye afa ho emom masede ne se meka asem no na minim ye se ena minim se meye abasiwa sese na edabi mehu maka no kure no afri makoma mu munim saa enye adwonbone so se etisaade a ewrade ene mehia agensachira na eja ebompa ye se obeboa sese ebra ye ekobompa ye ama ayarefo no je mempa ye iso enye mempa ye no nkoa ewrade na mom asafo yi mpa ye se de saa enipa mobrofo yi edien se anka ye eye me yire ene ogina ha yi a edien sanka eye ono a ena ote ayarefo ti ase na mu yi a ana se minu abae me maame e oho nyankopon senipa yi hade obeye ewrade hwe ogina mpae bo santini no mu akoma yade kokram biribi ahunu obi nyarewa ahodo nyina ene amane omododo ono eba ohabi akire ena worinya ogie efri ehape ewrade na wohunu ena ogidi na wo ba mpae bo santini no mu abegye won de woreba obotan a etiasie no ho sesei enya wako aho emom wo ba no ho yesu nea one asafo no kandifo no honhom no nipadua wo hunta e wo yentem na ebra ye akoyi yedi ni din ebei wo ka se ewo mi din mu obetu ahommone bebompa ye se obegye ye mpa ye so ewo yesu din mu amen afei obiara mo mpa ye afei ye ye fa eya wodia enso ye eya wo mpa ye afei esese oba akitue yi ewu se biribi ameboa no a dodo sen ena woni mo nu abarama start club nu abarama eni onu aba start club wo frɛ me efri germany emprensa anajubi na won abofra awu bi sa se onu abarama branam ye hu se wonam onyankopon honhom so enya ne awufo wo gyina ho ena wo hwɛ wahu ana yenim sɛ woyɛ ewurade edifo wo de ka asɛm no a me ka sɛ mentumi nka gye sɛ wo de ɛhyɛ manum bra germany besɔre ntɛmpa ana wo frɛɛ de nya ewiemhyɛn mo harefo a ebetumi de wo aba germany ɛwɔ dɔnhwere ensia ntɛm asrafoɔ ewiemhyɛn mo harefo a ɛde me ebetu afa ewiem akɔ germany akɔnya ne abɔfra a wawuo asrafoɔ ewiemhyɛn mo harefoɔ ɛde me bɛkɔ ɛwɔ dɔnhwere ensia ntɛm efiri Louisville ɛkɔ Munchen Germany miko ramu ana me call me koto denim ana me kan se eja ede ana me nka kasa ewo manum wa anye me so me puei eko ewuramu me kan se eja ede ana me nka ba ensam no shamanum me kokwa ta anye sa me call machi wa anye me so me baamu anaju mu no nyina me bompa ye ewrade fa ensam no ehshamanum bibia anye so ade a chenye no me yire sori ofriwa ape asam no me sori jinan oka se enka ye anim ye eye ewrade nsa afi entemwara me ko tetefon no ho mentumi ma da bi ye eye ewrade nsa obesi me kwan wa hunu tumi ko a ewo sa animka no mu ebra onyankopon ka se menye sa efi se eye ewrade nsa afi mosi ebrebi oka chire no se ma onye biribi okoye no ebiara mukai enti ma manko na metumi de nkrata abekire mu efa enipa foforo enan a doctor fo kan se wawuo empaibo eni owu anim kan chire no wahu yegina ho na ye kasa ade nanim na se onyankopon ema otumi se ye biribi a esese wo ye ahweyie ewo de wo ye ho wahu esese wo ye ahweyie oka se enye afi kai ebia na entumi nye wo mu adwuma kese na me de e kire bibi pa e ma me wo hu menka ye anim ene de de pa ayemye ewom ebeye nunsia ene fa megidi se na eye saa nunsia ene fa saa anopa no oka se menka ye anim je eye urade nsa eka se medawasi eja medawasi urade mere nye saa se anka oka se kaye anim ye eye otamfo no ena wabo ewura mu a anka meka se moma ye nko na anka waye bra sa abaruma akitu anwa owo Finland na oda hono a wawuo na wapeche no na do mpepapa bia eni ni nipadua mu Awurade ka se eno ye Satan sa o ka se kananim na me ka se owuo ntumi nso ni mu pano san bra gyan ni mu ho original ne nan so a ne ho ye do mpepapa kumpo emui ewo ni nipadua mu eno ni Awurade asem no me ntumi mfa Awurade asem no enya adwuma ko sise Awurade asem no ebeba me ho nanso wo trese mu no Awurade asem no ahye me se me mo mpaye e ma saa ayarefo yi no ahye mo se mo mo mpaye e ma won afi didie mpaye e begye oyarefo no nkwa mo ma ye mo mpaye munsi mu trase ye behunu de oka ebra mo ofa mu no wo ye kristo ni wo ye wo de wakoma nyina agidi se yesu e ma wo ho ayawodin wo wo ye funo yade kakra wo hunu amane mfinhia bebre onuaba afi oho ebe ye odin se wugidi a afi Awurade Nyankopon esese ababa wei ewuo jise obua no afi me bom paye ebra me hwenui me hunu de ntia esese owuo na me nya atinka ewo me honhum Awurade se eye wo ena wama ho kwan afi se menka ye anim Satan gyan ni mu ewo Yesu Kristo din mu ne honya ne din na omra asafu imu na omedi adanse enhye onyankopon animonyam amen afi said ye eno eye sima no ewura wo ho ebeye odin wo di saa onuabema no edi mo a mo wo efom ha mo didi se mo ho ebeye modin afi munko munfasie eni bibiara mo ho beye modin afi wo pese wo ma ewiase njojoye na wo jojo no obo wo akuturuku ena ojojo wo afi osuru nyankopon a oyi ni njojoye efiri ewiase so na oma abone fache no enam saa edin kro no aso obetumi ama obone fache na wayi njojoye no efiri oso na wama oho ayawodin wogidi se obetumi ama saa akoma no aboyi wogidi saa oho ebe ayawodin Awurade Yesu etese saa oba ahiani etena saa akonwa yimu ne nkwa aka nyina na afi ofa noko nanso ye bisese saa Satan tumi emfiri ne so ma ontena ase na onante se asem bia eni ne ho se de na otie no ye bisa ewo Yesu din mu amen bujidi eya adwuma a wawie waye wie asem ben ehu bia ni ho obia ni ho enye sa o yade efiri kukura ho ebrebi je o ho fa ni nyina e ma Yesu Awurade Yesu mede mensa eto sa oba yi so na meka yade no anim nim se oyɛ Kristo ni ahonhom no awo no me yifiri ne so e wo Yesu Kristo din enwanwa din no mu amen Awurade Nyankopon ede ma ni ni abarema osombo me bisa ne nkwagye e wo Yesu din mu gyina eno so amen ebeye ho wasiesi wo ho se wo beje wa yare sa oba berima eye eko ne nsem Awurade Yesu e wo sa abrantie yi so a wo ka se obo mpaye edi na yare sa firi wo ho no se wakoa mede mensa egu ne so e wo Yesu Kristo din mu amen afi obia afi wo de boni din keke afi enye emo nkyere me agya nyankopon se de oba nko a ebrebi na oda o maame kukumu no ode ne nsa ebo na chi boko ena ene no ebo mpaye ena oso ne nsa keto anu ebra na osu sa abofra afi Satan ede no akohye bia ya ohye adwene mu hawo onyankopon wabo onyankopon ti asefo no asafo kronkron no mu asafo a onyankopon honhom no ena awo no asafo a onyankopon honhom ati mu na oda ne ho adi ema ye hu no na ene ye nam mpae bo so ye gye saa abo oba no efiri saa biaye ho ewo Yesu Kristo din mu na ye bom paye amen kofie wo ho ayawodin eda wase se wo baaye bebisa ma wo maame eno ne obabari mapa ene ɛyɛ wo gyeɛ da awurade yesu ɛkɔma saa ababaawa yi ɛkɔma ne kunu nkwagyeɛ ɛne ɔgyeɛ ɛde ma ne mene mu ma ne nsa ɛnka ɛwɔ yesu kristo ɛdin mu ɔno a ɔka sɛ bra gyidi seesei a na ɛyɛ ade a wawie awurade adɔkotafoɔ no aka sɛ awurade ɛwɔ ne nipadua mu na ɛba n'ani waba sɛ obenya ɔgyeɛ ɛwɔ saa afɔrebukyia yi so sɛ asafo kronkron yi ɛbɔ mpaeɛ a mebisa ɔgyeɛ ɛma no ɛwɔ yesu kristo din mu saa ɔhaw yi ɛbɛfiri ne nipadua mu ɛyɛ ade a wawie ɛkɔma ne babarima mehyira saa duku yi so ma sɛdeɛ ɔte asɛm ɛne tebea papa ɛnsane ɛmmra n'aso mu afei asafo no kasa seesei asafo no yɛ yesu kristo honhom mu nipadua yɛn nyinaa ɛrebɔ mpaeɛ ama wo wohu yɛnka sɛ yɛwɔ wiase bio yɛrenkasa sɛ yɛnnim baabi a yɛrekɔ yɛhunu ɛkwan no wɔwo yɛn ɛwɔ saa kwan no so yɛyɛ onyankopɔn te asefoɔ no asafo ne fa bi ɛfiri sɛ apete ewiase nyinaa mmom yɛyɛ ekuo ɛwɔ wɔn mu ɛnɛ yɛaka abom aba ɛwɔ ne din mu yɛaba abɛyɛ deɛ ɔkaa sɛ yɛnyɛ deɛ ɔntumi ɛna no adi ɛberɛ a yɛaka abom aba bɔ mpaeɛ ɛma ayarefoɔ fa nsa ɛgu wɔn so gyidie mpaeɛ ɛbɛgye ɔyarefoɔ ɛnkwa wakoma ayadeɛ no ɛmfiri wo so ɛwɔ yesu kristo ɛdin mu meyɛ sitie ɛde ma ahyɛdeɛ a onyankopɔn de maa me